dede bamuva omopera byonna byemungamba kukumya bo temututa nkulira ntalo banange mundeke enyumirwa wange nebwebera nga nsobi ingi kwemukurange kuwanga kalabya munda bebi bebi nkwakala
Chocolate baby.